tunachezaga wenyewe. Hili goma likipigwa ule bola tuchelewe. Mapenzi yetu du mimi na wewe, tulipendana toka siku ile. Una moyo wangu ukidondoka ukumbatie, jitahidi kushikilia chungu ule mbuke inamie. Ulikuwa wapi wewe, kamba yangu fupi mie? Ulikuwa wapi wewe, kamba yangu fupi mie?
Amtetemo, napata mtetemo, amtetemo, napata mtetemo, tetemo, napata mtetemo, amtetemo, napata mtetemo. Napinda singo kulia, napinda singo, napinda singo kushoto, napinda singo.
Swaga, olelele, wape swaga, mwonyeshe kidogo kucheza, mwonyeshe kupinda mgongo. Pilipili manga tunakulaga wajanja, tukikosa mihogo tunakulaga karanga. Tena kwa utamu wake tunakula na maganda, ukiwa mshamba hapa kwetu utaganda. Kwa watoto watanga, ulikuwa wapi wewe, kamba yangu fupi mie? Ulikuwa wapi wewe, kamba yangu fupi mie?
Nengua, 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 nengua,
nengua. I love you my baby.
Napinda singo kushoto, napinda singo.
Olelelelele swaga, olelele, wape swaga, mwonyeshe kidogo kucheza, mwonyeshe kupinda mgongo.
Napinda singo kulia, napinda singo, napinda singo kushoto, napinda singo.
Olelelelele swaga, olelele, wape swaga, mwonyeshe kidogo kucheza, mwonyeshe kupinda mgongo.
Maximizer.